alo, alo jirani, punguza utani, punguza visirani, natoka mbali kuzunguka sayari, kutafuta sarare. Alo, alo, alo jirani, punguza utani, punguza visirani, natoka mbali kuzunguka sayari, kutafuta sarare. Damu kazi, pesa makaratasi, wachache baasi, wasiopenda uasi, wanapenda masi, wanapenda ubaya, jirani yupe zuri asiye kwa na haya. Changu chaku chako kanacho nitue, sumu yutamani anatamani aniue, nikipata nisitambe mpaka ye ajue, bara kama shekarishwa nguruwe. Visu kwenye kona kuchinjana, kuchinjana, wachawi kutwa nzima kurogana, kurogana. Natafuta changu chawa siliye wana, kikisongo wapugie sherehe na mama. Jasho mchana usiku mchana haso tunapishana, macho ndio kila kitu mbaka midomo inaachama. Nashuhudia kisha naekania alama, kufi kwenye meri sitishiki na kuzama. Alo, alo, alo jirani, punguza utani, punguza visirani, natoka mbali kuzunguka sayari, kutafuta sarare. Alo, alo, alo jirani, punguza utani, punguza visirani, natoka mbali kuzunguka sayari, kutafuta sarare. Akashindwa gadili mtata, apewe mechongwa na nata, kaiba agabenzi tabata, siku hizi amekuwa matata. Ana agashobo shanapa, filo lido juri na rasta, mendoko kama hii fasta, uwezi pima bwana kaka. Haishi maneno mdemoni, kuwaza kukaba rohoni, maneno kama yuko chooni, feno mavupu mwoni. Jirani ni nini mbaya, niko shamba kama vile ndo Jakaya. Maneno sitaki ubaya, sitaki ya wadigo wa haya. Siwaki kwa mapigo na fire, mbea mshamba na itika haya. Siwaki kwa mapigo na fire, mbea mshamba na itika haya. Niko shamba kama vile ndo Jakaya. Alo, alo, alo jirani, punguza utani, punguza visirani, natoka mbali kuzunguka sayari, kutafuta sarare. Alo, alo, alo jirani, punguza utani, punguza visirani, natoka mbali kuzunguka sayari, kutafuta sarare.